See, baby. Lila.
I feel good when I think about you. Penzi la vunja mizani, uzito uko juu. I need you, oh my boo. Utakacho nitatenda, me I can do. Allow me to have you daily. Kubali, usiende mbali. Baby, allow me to have you daily. Unikubali, usiende mbali. Nimefika over, nimefika over. Kwa penzi lako, nimefika over. Asali changanya na tende, tamu yako tamu ya mi. Nakweka wazi waje na kamera. Kinachofanya ni kupende, we unanijua mi. Upendo wako mina sherekea. Allow me to have you.